Moko to timre ni gikia yo Gikia jowete baba ni ero suro rwenya Adreso golong wet yawa Yero watala Ami yawa pinywa nwa Jok moko to timre ni gisomo yawa Gisomo gingeyo yawa Tinde to puno kuonch Fulu bende oro gamamba Yero watala Ami yawa pinywa nwa Yero jokom yawa joko Yero jokom yawa ne uru Chako chomeno lodi ajwoka Baba watola Ami yawa pinywa nwa Nyithindo matinde yawa Nyithindo Nyithindo matinde yawa Nyithindo Duoko minto wito ne wana yani Dama hibegi chayo Yawa pinywa mwa Yero kipindu pindu bana ilu gani HIV Tuwa maokteo ka pesa eno ndi yuba guzi Wawene tuwa lo wayaw ne lot na pasi mundo donjo chandwe utewa Yawa pinywa mwa Yero joko mi yawa joko Yero joko miyawa nenuru Tako chomeno lodi ajwoka Baba watola Ami yawa pinywa mwa Yero joko miyawa joko Yero joko miyawa nenuru Tako chomeno lodi ajwoka Baba watola Yawa pinywa Pindu pindu wana ilonge gani HIV Tuwa maokdeo ka pesa eno ongeki ubaguzi To ena ngomo awayao na thot wawene na fazi mono donje utewa What is this? Yawa pinywa Iro jokom yawa joko Iro jokom yawa nenuru Chako chomeno lodi ajwoka baba watola Yawa
Phoenix.com.